Alright, Tom. React to that canaya. Nitafutele wa ya mapenzi. Hasiji sema simpendi. Haka sema mina pretend. Bata tende kida weekend. Na meseji nyingi nazo send. Kisa mama na mamamia. Pole sana kama ngamia. Nashanga wanaomchukia. Wanafanya niwe tembo. Zuli kama Naomi Kembo. Hauzi zula kwa skendo. Warabishara za magendo. Yendo wife material. Tantali la lila zagara. Pampali la lila mwagara. Tantali la lila chagara. Yendo wife material. You are the one in the million. Kitikisha kino pagara. Kitikisha kino pagara. Aya futa futa gambe. Tuwa stresi za wapambe. Ulinzi nisha weka wigo. Leo nacheza kati mbaka midu. Leo nataka nile vya uvungu. Yapo kuwa nimesimama. Aya mama nawe chota mati. Mambo ya chumbani nikipati. Jama mwenzenu zagalangu. Aya toto yangu magarani. Nitalinda mwene mali yangu. Simu wabini ata dada yangu. Magara. Tantali lalila zagarangu. Pampali lalila magarani. Tantali lalila chagarangu. Yendo wife matilio. You are the one in the million. Kitikisha kino magara. Kitikisha kino magara. Sitaji chawa leo nipo na mama. Imesha paga wana mitu imezama. No stress no house. Kama vipi we bounce. No stress no house. Kama vipi we bounce. Bounce.
Science. Batman killer Pablo.